ibyo kuvuga ko yagiye mu bitaro sibyo, ahubwo urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha nirwo rwaje rumusanga aho acumbikiwe kuri kasho ya polisi ya Kicukiro, rumujyana kwa muganga ku Kacyiru ku bitaro byahoze ari ibya polisi, ahubwo ko bugiye gukoreshereza ibizami. We rero ku bwe yanze ko ibyo bizami bikorwa ku mpamvu ebyiri, avuga ati abantu bampindiye ibyaha bigeze nkora, icya kabiri nibaramuka binjiye noneho mu mubiri wanjye bakajya kuwemvestiga bazavanamo ukorera ubugenzuzi bazahimbamo ibindi byaha. Iyo mpamvu rero akaba ariyo yavuze ko adashobora kwemera ko bamufata ibizami, cyane cyane ko umuntu ariwe wijyana kwa muganga cyakabisaba, ariko ise abisabye urwego rwamufunze ntabwo ari rwo rwanamumenyera ubuzima.
Ayo makuru yakubwiye ko bagerageje kumufata ibyo bizami ni
yewe nahamagaye n'umugenzacyaha ufite dosiye ye, wamubajije mu bugenzacyaha ko nabasanga aho kwa muganga bansaba ko navugana n'umukiriya wanjye, umukiriya wanjye tuvugana, ibyo nibyo yambwiye nabo kandi twari kuri kumwe.
Andi makuru twumva ni uko kuva yagezwa muri kasho ya polisi, Christopher Kayumba yafashe icyemezo cyo kwicisha inzara, icyo gikorwa aracyagikomeje.
Nakoranye n'abasobanura ababwira ati mwanyuye uburenganzira mumfungira business mbere y'uko munankurikira w'icyo cyaha, mu gihe natangaje ko nshinze ishyaka n'ubundi mwari mufite ubushake bwo kuncisha inzara, n'ubundi ntabwo ari impuhwe mu ngiri ko n'icyemezo cyanjye cyo kurwanya akarengane.
Arateganya kubikora kugeza ryari Maitre?
Yavuze ko akomeza kubikora kugeza igihe ubutabera butangira.
Ubundi igihe giteganywa kugira ngo abe yagezwa imbere y'ubushinjacyaha cyangwa se imbere y'urukiko cyari cyagera?
Kizarangira kuri 15, kuko yabajijwe ku itariki 9 babara iminsi 5, ariko kubera ko habayemo wikendi ubwo dutegereje ko ku itariki 14 cyangwa 15 bazaba bagejeje dosiye mu bushinjacyaha.
Uvugana n'abo bagenzi cyaha, wowe bakubwira ko umukiriya wawe bamufungiye iki?
Bo, hari ibyaha akurikiranyweho nk'uko byatambutse kuri Twitter y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, bavuze ko bamufatiye kubera ibyaha byo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato ndetse n'iyo bwinjiracyaha bw'ibyo byaha, kandi akaba yaranabibajijweho guhera mu kwa gatatu uyu mwaka akabazwa agataha. Ukibaza impamvu ku itariki 9 bafashe icyemezo cyo kumufunga, kandi n'ubundi nta gice cyari kirimo kuri ibyo byaha yari asanzwe abazwa, nawe ubwiwe bikamuyobera. Kandi ntihama ari ugukurikira ngo umuntu adafunzwe, akibaza we impamvu n'ubundi yatumye bamufunga kandi adashobora gutoroka ubutabera, afite ahantu atuye hazwi, ukibaza amezi 5 yari ashize n'ubundi ataha, icyo byishe ni akavuga rero ko yimwe uburenganzira, akaba ariyo mpamvu yafashe icyo cyemezo cyo gukora greve de la faim.
Arateganya kubikora kugeza ryari, hanyuma icyo yifuza gukura muri icyo cyemezo yafashe cyo kwicisha inzara ni iki?
We aravuga ko agomba kubikora kugeza igihe azabonera ubutabera, nta n'ikindi wavuga ni icyo gusa.
Maitre Jean Bosco Ntirenganya Seif wunganira Dr. Christopher Kayumba mu mategeko, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanyu uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze cyane.